My filler ringtone, I got a two love Sayoka one. Birungo mu mixing and yin have a fan. Kasimo ni kaliria back on the line. Kwatangozi baby, take it slow. Kweze kwa wulo, come a pillow. Otawa gapu bali haziro. Rewind it, baby, to be callable kiro. Kukwatanka glassy, you're my hero, gwe. Take some pesa.
Biango tabi gabanga, baby.
Mafiri makwatebula.
Biango tabi gabanga, baby.
Ayuda makwatebula.
Kege nina tulavu kiamu.
Ukwese kwa na nyota, baby.
Kege nina tulavu kiamu.
Ukwese kwa na nyota, baby.
Mochima gwina dini, barumi mpaka shini. Speed gear machine, love quarantine. Akoli mama queen, mpaga nana lini. Biango taviga wanga sijolo retini. Mbitere monana mpaku please amukini. Gikwatire mumanyo takibalukia baluni. Fresh and clean mutima gwina din. Quarantine all above 18. Special care mpaga analini. Special care mpaga amon.
Biango taviga wanga baby.
Mafiri makwate mula.
Biango taviga wanga baby.
Mayuda makwate mula.
Kege nina tulavu kiamu.
Ukwese kwa na nyota, baby.
Kege nina tulavu kiamu.
Ukwese kwa na nyota, baby.
Singa ozabo na feza. Mubia kunyo wele ontamiria kacheza. Wesuma kunuwa watakutuwala modenja. Babe please come hold my hand tighter. Mwomezi wa mungu na kuberonka fighter. Nyatamire body work sivu siva ni wunzeta. Ila waliange kwenoli handike ha center. Wakajua nka simu na mpani kira letter. Straight out of Uganda leading. Yeah 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 yeah.
Biango tabiga banga baby.
Mafiri makwate mpula.
Biango tabiga banga baby.
Mayuda wakwate mula.
Kege nina tulavu kiamu.
Ukwese kwa na nyota, baby.
Kege nina tulavu kiamu.
Ukwese kwa na nyota, baby.